House of Melody. Yeah, Mr. Damso, Simple Boy.
Ninatamani kisha ayo mambo yangu, tanisikiza au kunilenga. Historia madaza kulevya, yaumiza sana moyo wangu. Sitamani kuwaona sana, vijana wengi mukipenda kunilenga. Eti kwa sababu nimewaambia mwache drunk. Mwache mwache drunk. Eti don't try drugs, don't try drugs. Don't try drugs. Don't try drugs, don't try drugs. Don't try drugs. Drugs inauwa mbaya sana daddy. Drugs inauwa mbaya sana mami. Drugs inauwa mbaya my friend. Yo yo yo. Drugs inauwa mbaya sana daddy. Drugs inauwa mbaya sana mami. Drugs inauwa mbaya my friend. Yo yo yo. Damso nimekuja mbio kukukataza. Wachana izi store za madrugs. Na wewe ukipenda please, take it away, zinaweza dhuru afya yako. Oh, oh. Punguza, punguza, punguza. Wachana izi store za madrugs. Na wewe punguza, punguza, punguza. Wachana izi store za madrugs. Na wewe punguza, wewe, wewe, dawa za kulevya. Punguza, wewe, wewe, dawa za kulevya. Drugs inauwa mbaya sana daddy. Drugs inauwa mbaya sana mami. Drugs inauwa mbaya my friend. Yo yo yo. Drugs inauwa mbaya sana daddy. Drugs inauwa mbaya sana mami. Drugs inauwa mbaya my friend. Yo yo yo.
Bangu bed zimewachafua. Mnadhani mko sawa kumbe mmeoza. Mnafuata bila jua kwamba mnakosa. Bila kuchunguza mwenda kujiuza. Sivyo alali vimekuwa alali, yeah. Vimekuwa alali. Sivyo alali vimekuwa alali, yeah. Vimekuwa alali. Umesikia jani mingi zimefanyika. Kako makini ukichunguza. Ni daza kulevya zinasababisha zinasababisha Nimandika zangu mistari. Dawa za kulevya kweli ni hatari. Ona hizi dawa ni haramu, lakini watumizi hawazifahamu. Kuna wengi wamemwaga damu, hata wengine kupigwa kalamu.
Drugs inauwa mbaya sana daddy. Drugs inauwa mbaya sana mami. Drugs inauwa mbaya my friend. Yo yo yo. Drugs inauwa mbaya sana daddy. Drugs inauwa mbaya sana mami. Drugs inauwa mbaya my friend. Yo yo yo. Drugs inauwa mbaya sana daddy. Drugs inauwa mbaya sana mami. Drugs inauwa mbaya my friend.